This one goes to my number one. Oh, break is a no music to the world. Tell you what you need a work saga. Pidi in remu keto tina weko saga. Nyaki what you need a work fegi. Pidi in remu keto tina weko fegi do. Work it out. Makana timuraj nena kwayo kisa irini ati mira kisa baby. Kayo bed kuda. Makana timuraj nena kwayo kisa irini ati mira kisa baby. Nyara lulu yake ikuda. Makana timuraj nena kwayo kisa irini ati mira kisa baby. Nyakusawa cheka mita bedwa kudi. Kari nangi chana mita bedwa kudi. Kari lonyo nyaka mita bedwa kudi. Angayo jumare chutinu teka sendi. Kisa yoyore chegenya umakiweka. Sawa cheke nangu chunya teka pidu. Arumu changa penye nanga teka legu. Maruma kudi eo makupepinaka. Jumu kene nangi teka sendi wii. Kisa yoyore cheke mako nangi nangi shinga. Kara nyako dongi weka dongpele kenda. Jumu kene nangi teka senda senda. Anaparo nye umaka nyuma nyuma. Kara jumu kene nangi ringa ringa. Kagiringo go gibin gine ni banga. Nyago podo chinya maro ipa. Work it out. Makana timuraj nena kwayo kisa irini ati mira kisa baby. Kayo bed kuda. Makana timuraj nena kwayo kisa irini ati mira kisa baby. Nyara lulu yake ikuda. Makana timuraj nena kwayo kisa irini ati mira kisa baby. Usini yache na machozi niko wako. Sitaku wache bebe unajua uko wangu. Chochote unataka wacha nitakupa. Unataka mali ama unataka gari. Unataka pesa bebe unataka viato. Nitakuja kwako kama niko fresh. Utakuja kwangu kama niko fresh. Awalala wagala sete. Na yego ya gala mkwano. Awasigade teba manji mkwano. Nyako chori banga nyaka mirikis. Niko msawa cheka peki my miss. Ikedo sawa cheke wanga takongish. Marwa kuli eje marmutie moto. Wachake nango podi wanu ati watoto. Njuku segwere magilonge niyo loko. Kagibini bengi wachigine nono. Aloko wera teka wero para solo. Agoyo flow jela teka goyo golo. Nyaka mera keja chana maru dodo. Work it out. Makana timuraj nena kwayo kisa irini ati mira kisa baby. Kayo bed kuda. Makana timuraj nena kwayo kisa irini ati mira kisa baby. Nyara lulu yake ikuda. Makana timuraj nena kwayo kisa irini ati mira kisa baby. This another body steal from your boy Briggs. I'm the superstar as I told before. Respect for all the aspect my boy. Verity the classic man. Nelson the entertainer. MC Big Bama. Yeah man. One love. They know what name of the style I'm on the sana. DJ Kedex. DJ Cool Bad. DJ Cindy. This another body steal from your boy Briggs. I'm the superstar. One love. Respect, no. Yo, big up on the cell. My boy Dego Dedico. Minai official. Camila Sharon Stancha. One love.